Unit 15. In the game park.
Katika mbuga ya wanyama.
Dialogue first half. John and Allison are in the Serengeti game park, sitting in a safari truck, chatting to Joshua, a Tanzanian journalist, and Robert, the driver. Robert has a keen sense of humour. Allison has been keeping a record of the animals sighted.
Umeona nyumbu wangapi, dada?
1731.
Ulihesabu kila moja?
Kila moja.
Kwa kweli sikuona jambo kama tulivyoona asubuhi. Kila tulikokwenda pana nyumbu. Ghafla walikuja.
Tazama pale.
Wapi?
Pale pale. Chini ya mti.
Mti upi?
Mti ulio mrefu sana. Kuna simba. Wamelala upande wa kulia.
Siwaoni.
Wamelala kwenye kivuli. Mmoja ni mkubwa kuliko wengine. Ni jike pamoja na watoto wawili. Tazama katikati ya kivuli. Mtaona sehemu yenye rangi ya kahawia njano. Ndiye simba.
Ninachokiona ni weusi tu, sioni simba. Twende karibu kidogo tupate kuwaona vizuri.
Sipendi kwa kurupua. Tusubiri kidogo. Ni desturi yao kuamka wakati huu. Labda wataamka baadaye kidogo. Tukae kimya.
How does Joshua say, everywhere we went, there were wildebeest?
Kila tulikokwenda, pana nyumbu.